ndumurinda zikubana urukaragande kwasi ihome rwafite umuheto mutakana nyaruteje uruti naruteye umurundi nikoranye muronko igitarabanye taruhuta ndi nkubito muzarukaragande rwamamara mu ryo gukya bigibuko benaritse nyirisira mutavuka ari mutera kumbugwa mwamenya rubuga ati rgendera cyabaganiza inkunda kwita kubana mu ntambara ni mucyaruho
urema nzene tenye ngareko ngakira mayina nazoheka turema nze
munyenye baharamba uruti narugeme igihumbi rwanze guherwa ndebe inkota nkomo ni twese zirahiga ndi mucyaruho ngo ndinyamukubira inkindi kumuheta
turema nzene wenye ngareko ngakira mayina nazoheka turema nze
ndi nkubite taruhuki ntambara muzarukara ngo ndiko nibona gwabugoga ndi sake ndi ngwe ndi harage ndi cyangiro mu nzira
rotarama na ngoga rwama yatashinyaza ome amanze
Uwa mwami nyina mugatirgendera cyabaganiza inkunda kuza kubana mu ntambara ni mucyaruho